Blog Talk Radio.
Mwese abo turi kumwe muri iki kiganiro cy'inkuru nziza hano kuri radio iteme kandi ndabaramukije imana ishimwe ko yongeye kuduha amahirwe yo kuganira kandi ishimirwe ko umwuka wera ari kumwe natwe kuko ni isezerano ryayo yuko igihe cyose tuganira ijambo ryayo igihe turi kumwe gutya umwuka wera aba ari kumwe natwe kandi atuyoboye imana rero ibishimirwe nanone muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Ndwaniye Simeon kandi nagira ngo nsuhuze nanone umuvandimwe Jean Paul Turayishimye uri ku buhanga bw'ibyuma kandi nkagira ngo mpe ikaze undi muvandimwe kandi umukozi w'Imana Madamu Leah Karegeya turi kumwe hano muri studio nkaba kandi ngira ngo murarikire kutwegereza Imana kandi asengera n'iki kiganiro Madamu Leah Karegeya.
Haleluya. Muranyumva?
Turakumva.
Nange nongeye gushima Imana cyane kuba yampaye akanya kugira ngo nze tubane muri iki kiganiro cy'inkuru nziza. Ikiganiro nishimira cyane ko Imana yakomeje kudusabira nibura buri cyumweru abantu b'Imana bakaba bumva ubutumwa bw'Imana kandi ni ikintu cya ngombwa cyane. Ni ikintu najyaga nsengera cyane ariko Imana igenda yinshyira igihe cyayo. Ndashima Imana cyane ku bwabyo. Nkaba rero nshima nyine ko dushoboye kubana muri uyu mugoroba. Kugira ngo tujyane iby'abantu ku ijambo ry'Imana kandi twizera ko hari icyo rikora. Ijambo ry'Imana ntabwo ryari manikiye ubusa, riba ryaje kugira icyo rikora. Ndabyishimira rero cyane. Nkaba ngira ngo rero dutangire nyine tubanze twiragize Imana. Uwiteka Mana yera, twongeye kugushimira aka kanya keza uduhaye. Ni ukuri waratubwiye ngo ho aho babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe uba uri kumwe nabo kandi ntibaza ko turenze babiri kandi Mana turasenga kugira ngo abari bwumvire ijambo n'abazaryumva rizagira aho ribakura n'aho ribajyana Mana.
Amen.
Kuko ijambo ryawe ni ubugingo, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe riratubwira ngo uwubohoye arabohoka burundu. So turasenga Mana kugira ngo wigaragaze ndetse twebwe kugaragara bari ugaragara aka kanya.
Amen.
Turasenga ngo ijambo ryawe rifungure imitima y'ababushye, ijambo ryawe rihumurize ubabaye, ijambo ryawe ribohore ababushye kuko ni benshi abanyarwanda barabushye turabizi Imana, abacumuye ikomeye turabazi bose kandi nabo barizi. Turasenga ngo ijambo rimanukira kuri radiyo rigire icyo rikora, rigire icyo rihindura mu buzima bw'umunyarwanda aho ari hose uzaryumva Mana. Kuko ijambo ryawe rirahindura kuzya wadi gati transform people's lives Lord. Kandi waravuze ngo umwana w'umuntu ngo ntabwo ngo we don't depend on the ngo ntabwo dutungwa n'umugati wa buri munsi w'ibyo tubyuka dushaka, ibyo kurya dushaka n'ibyo turya, ngo ahubwo ngo atungwa n'ijambo ryose rituruka mu kanwa k'Uwiteka Imana. Basengere rero ngo ijambo ryawe rituruke, ibyo turi busome uyu munsi, ibyo tuvuga uyu munsi bitubature, bituvure, let it heal everybody that would hear it, Lord. Amen. I think it's the kind of one in Mokos of Jesu to hear, Mongera Mabusa Yahweh, give us the boldness that we need to speak of your goodness and your love, Komana. You are faithful, kandi who is the rose and what has up organism. I think it's the wrong with one in us. We got a dozen. Sengiria, dear Sengira Honayongo, come to him with the Shahaja Chagan of Juwaka, Gan of the Homer is our way. Ibiganiro Imana kandi bidukeremo umugisha kugira ngo tubere umugisha abazatwumva igihe cyose Imana n'abazumva ibiganiro bivuye kuri iyi radiyo bajye bahabwe umugisha Imana kandi n'abitanga kugira ngo bahakorere igihe cyose. Nsengere rero byose nibisebe byose nizeye mu izina rya Yesu Kristo nsenge. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Urakoze cyane Madamu Leah. Ubushize ni ukuvuga Sunday y'icyumweru gishize twarebye, twashubije ikibazo twari twabajijwe cyabazaga ngo amategeko y'Imana ni mabi, ndetse twagishubije dukoresheje kwerekana itandukaniro riri hagati y'imirimo yo kwizera n'imirimo itegetswe n'amategeko. Twasanze ko imirimo yo kwizera ari ya yindi ukora uyikoreshejwe nuko wamaze kwiyegurira Imana, wamaze kwinjira muri Yesu Kristo. Ya yindi Bibiliya yita ko ari imirimo ishyushye, bikurikije ibyo twabonye mu byahishuwe igice cya gatatu, aho kwa wundi wita amen iri torero rya Laodikiya ati: nzi imirimo yawe yuko udashyushye kandi udakonje, ahubwo kurakaza uyaze. Imirimo rero ishyushye niyo mirimo yo kwizera, iyo ni ya yindi iboneka mu Bagalatiya igice cya gatanu umurongo wa 22 na 23, twayivuzeho kenshi ibihe byinshi. Iyo mirimo ni ya yindi iboneka mu Baefeso igice cya kabiri umurongo wa 10, aho Pawulo yagize ati: kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Nibyo koko, iyi mirimo yo kwizera twasanze ko ari imirimo ihari, ntabwo ari yacu, ni imirimo y'Imana. Imirimo idutunganirizamo ikatubonekeramo, ariko atari yacu, ari imirimo ya Kristo, imirimo dukorerwamo na Kristo, imirimo y'Imana yateguwe n'Imana ubwayo, isi ngo itararemwa kera kugira ngo tuyigenderemo niba twaramaze kwinjira muri Kristo. Pawulo nanone duhora turisoma ngo: nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu, abamaze kwinjira muri Kristo Yesu, abamaze kugendera muri ya mirimo yateguwe n'Imana, abo ngabo ngo ntatereka bazacirwaho, byararangiye. Noneho twanasobanuye imirimo itegetswe n'amategeko. Twasanze ko iyi mirimo ari ya mirimo mu byahishuwe nk'uko bayivuga, imirimo y'akazuyazi. Twasanze ari uburyarya, hipokrizi cyangwa hipokrisi, kwigira uko utari, gushaka kwerekana kuri ikitari cyo. Kandi ibyo nibyo bigwiriye mu bantu bavandimwe b'iki gihe, abantu benshi cyane abiyita abakristo hafi ya benshi cyane usanga ari akazuyazi, usanga ari hipokrite, usanga ari indyarya, imirimo y'uburyarya, ya yindi bakora bashaka kuba icyo batiyo, ya yindi bakora bagashaka kugaragara neza inyuma ariko imbere ari umunuko, bagashaka gukora ikintu cyose ariko bafite inyungu bagamije imbere yabo, bagashaka gukora neza ariko inyungu arizo bashyize imbere, bakagerageza kubihisha iby'izo nyungu bashyize imbere ku buryo no kuzimenya no kuzitahura bishobora kugorana, abantu bagakomeza kubibeshyaho, Imana niba ihita ibabona, kuko birazwi yuko Imana ireba mu mutima, ni ibintu byumvikana, ihita ibabona. Ariko ubundi bagerageza guhisha imibereho yabo, imiterere yabo, bagashaka kugaragara uko batari, bagashaka kuba icyo batari cyo. Iyo niyo mirimo itegetswe n'amategeko ni ukuvuga ngo imirimo itegetswe n'amategeko uyikora ashaka kunezeza amategeko mu nyungu ze nanone zo gushaka kugura ijuru mu nyungu ze zo gushaka gutanga ruswa ayiha Imana ngo Imana nibona nkoze neza buriya iraza kunyakira izampa ubugingo nubwo nakwigira mu bindi ariko mfa kuba nkoze iki gikorwa Imana ikakibona urumva ko ni ibintu bishingiye ku nyungu ni ibintu bishingiye ku buryarya iyo ni imirimo igaragara umuntu adashishoje akaba yayibonamo imirimo myiza ariko mu by'ukuri igaragiwe n'inyungu z'umuntu ku giti cye iyo niyo mirimo itegetswe n'amategeko twasanze rero yuko amategeko y'Imana atari mabi ahubwo arera ahubwo ni twebwe babi kuko amategeko dutegeka gukora nk'uko acaka ntituderute ngo duce iburyo cyangwa ibumoso tugende nk'uko amategeko abisaba niba ubiteshutseho amategeko araguciraho iteka ryo gupfa niyo mpamvu Pawulo akomeza kuvuga kandi n'abandi banditsi ba Bibiliya bose na Yakobo twabivuzeho kenshi cyane uvuga ati imirimo ni ngombwa cyane nta kwizera kudafite imirimo iyo mirimo ntabwo ari iyi mirimo yitegetswe n'amategeko yavugaga ahubwo ni imirimo yo kwizera yavugaga iyi mirimo yo kwizera niyo Yakobo yavugaga niyo Pawulo yavuze yuko ariyo mirimo uwubaha Imana wese uwamaze kwakira Kristo wese ari yagenderamo ari yagomba kugenderamo kandi uwakiriye Kristo ntabwo azihatira kuyijyamo ntabwo azajya kwihaharika ahubwo uwo yamaze kwinjiramo ari we Kristo azayimutunganirizamo ayimukoreremo imutunganirizwemo imugaragaremo ku buryo n'abayibona bayitiye ariko mu by'ukuri ntibariye ibivuye kuwo yamaze kwinjiramo yamaze kwemera noneho nawe akamwinjiramo agasigara yimukoreramo amurimo bavandimwe uyu munsi turakomeza ikindi cyigisho kijya gusa n'icyo kuko turacyakomeje kurya amategeko n'imirimo icyo cyigisho nakivuzeho ubushize yuko aricyo twiga uyu munsi gishingiye ku gitabo cy'Abaroma nanone urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 7 umurongo wa mbere kugeza wa 6 aha niho tugiye gusoma noneho tukagira n'ubusobanuro tukahaganira tukareba icyo Pawulo yigishaga n'icyo yashakaga kuvuga kuko iki ni igice kijya kiba controversial abagisomye bagakomeza kwibaza icyo Pawulo yashakaga kuvuga none ndagira ngo nanone nsabe mugenzi wanjye Madamu Leah Karegeya kugira ngo adusomere urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 7 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 6 ndizera ko Madamu Leah ufite Bibiliya y'Ikinyarwanda iruhande rwawe
tekadusome mu izina rya Yesu
amen
umutwe w'ijambo uravuga ngo uko amategeko atwara umuntu akiriho
kandi ndakumva ndumva ijwi ryawe riri kure cyane sinzi ndumva riri ko cyane ndakumva neza cyane
uburanyumva
ndakumva neza
umutwe w'amagambo uravuga ngo uko amategeko atwara umuntu akiriho, ngo mbese bene data muzi amategeko? Ntimuzi yuko amategeko atwara umuntu gusa akiriho? Nicyo gituma ubwo n'umurongo wa kabiri ngo nicyo gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo we akiriho, ariko iyo umugabo amaze gupfa umugore aba ahambuwe ku mategeko y'umugabo we. Nuko rero nicyo gituma iyo umugabo we akiriho, niba abaye uw'undi mugabo yitwa umusambanyikazi, ariko iyo umugabo we apfuye ntaba agitegekwa n'ayo mategeko. Nicyo gituma ataba umusambanyikazi naho yacyurwa n'undi mugabo. Nuko rero bene data, niko namwe mwapfuye ku mategeko y'umubiri, ku bw'umubiri wa Kristo, kugira ngo mubone ko muba ubundi ari we wa wundi wazutse, mubone no kwerera Imana imbuto. Ubwo twari tukiri abantu ba kamere, irari ry'ibibi ryarabyukijwe n'amategeko ryabakoreraga mu ngingo zacu kugira ngo ryere imbuto z'urupfu. Ngo ariko noneho ntitugitwarwa n'amategeko, kuko twapfuye ku mategeko turimbata mu bubata bushya bw'umwuka butari bwa bundi bwa kera bw'inyuguti. Amen.
Amen. Amen. Iyi mirongo yo mu ijambo ry'Imana, urakoze cyane Madamu Leya kubwo kudusomera iyi mirongo. Ni imirongo ikomeye cyane, ikomeye mu buryo bw'uko ifite ubusobanuro bwimbitse bukomeye cyane, kandi bukeneye kumvikana mu by'ukuri. Ku murongo wa mbere, twumve icyo Pawulo ashaka kutwigisha aha ngaha. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri, reka tubarire hamwe. Mbese bene data muzi amategeko? Ntimuzi yuko amategeko atwara umuntu gusa akiriho? Nicyo gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo we akiriho, ariko iyo umugabo amaze gupfa umugore aba ahambuwe ku mategeko y'umugabo we. Ahangaha sinshidikanya yuko Pawulo ashaka kutwigisha ibyigisho bikomeye cyane, afite icyo agendereye gikomeye ashaka kutwigisha, aricyo tugiye kureba mu kanya gatoya kaza. ariko Madamu Leya, ntekereza nanone ko igihe Pawulo yandikaga ibingibi, agatanga ibyitegererezo nk'ibingibi, agatanga nk'iki cyitegererezo cy'umugabo n'umugore, atapfaga gufata icyitegererezo gutya gusa ngo agiture aho ngaho, kandi agaragaze iby'imibanire y'umugabo n'umugore we atya, ahubwo mu buryo bukurikije amateka yabaga anakurikije ibyabaga muri sosiyete y'icyo gihe, cyangwa se mu myubakire y'abashakanye b'icyo gihe. Uko bigaragara hano kuri uyu murongo wa mbere n'uwa kabiri, iyo avuga ati nicyo gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo we akiriho, ariko iyo umugabo amaze gupfa umugore aba ahambuwe ku mategeko y'umugabo we, ni ukuvuga ngo umugabo afite amategeko azana mu rugo, umugore akagomba kuyakurikira yanza kunze. Mbese Madamu Leya, ko mbona bikurikije ibi Pawulo avuga muri Middle East cyangwa mu burasirazuba bwo hagati, cyangwa se mu Gifaransa muri Moyen-Orient, bigaragara ko yari patriarchal system aho umugabo yari afite ingufu mu rugo zikomeye ku buryo yategeka uko abyumva uko abishaka amategeko nubwo yabaremereye umugore we ariko umugore we akaba agomba kuyasohoza yanze kunze ibi ngibi ndatekereza ko bitabaga hariya muri Middle East gusa ahubwo ari ibintu byabaga ahantu henshi cyane Madamu Leah hari mu Rwanda hari icyo waturusha cyangwa watwungura uko byagendaga ese no mu Rwanda mu bihe bya kera nubwo bitaba biriya bihe bya Pahuro kuko sinzi igihe u Rwanda rwatangiriye guturwa bamwe numva babishyira mu yuko amateka yo mu Rwanda yatangiriye mu kinyejana hari cya 13 cyangwa cya 14 simbizi neza niba mbere yaho rwari rutuwe ariko aba waragize icyo ukurikirana cy'ibya kera uko byagendaga mu Rwanda niba sistemu yaho yari imeze nk'iyi ngiyi ari patriarchal abagabo bafite batanga amategeko kuko babyumva abagore bakagomba kuyakurikiza batabajije hari icyo watwunguraho
njyewe uko mbizi cyangwa uko twabonaga na ba mama uko bakuze n'ukuntu babanaga nyine na ababyeyi bacu mbese mu Kinyarwanda ubundi umugore navuga wenda ko twabivuga nka weak vessel mu Cyongereza ariko ubundi umugore nyine yubahaga umugabo we no tugenda mu muco n'umukobwa yajyaga gushyingirwa akagira abanyirasenge bakamubwira dore uragiye ugomba kubaha umugabo wawe ugomba kubaha ababyeyi be ngira ngo muri context ya Bible Paul tuzi Paul uwo yarariwe iyo tugiye gusoma ijambo ry'Imana tubanza no kumenya Paul yari muntu ki yabivugiraga iki aravuga itegeko tugiye no muri Petero wa mbere igice cya 3:5 bavuga ngo abagore ba kera bubahaga Imana ngo biringiraga Imana iyo wiringira Imana ugira icyo kintu cyo kubaha ndumva ari hose atari no mu Middle East gusa ndumva na hose ugiye gusoma ibitabo bya history abagore babaga ari abantu baca bugufi baguma mu rugo bakarera abana mbese bakaba abantu batuje bumva amategeko nyine umugabo akaba uwo kureberera urugo mbese akaba provider akaba protector mbese akora imirimo yayindi ya kigabo yo kurinda urugo akamenya icyo ariko umugore nawe akaba uwo kumwubaha no gukora ibyo mu rugo mbese no kwakira abashyitsi no kugira gute so ndumva rero Paul aha yaravuga ati amategeko mbese amategeko umugore agomba kumvira umugabo we n'umugabo we agomba kumukunda akamurinda ndumva no mu Kinyarwanda ariko byagendaga kandi birigenda bivuga kenshi tuzi yuko Yesu ari umugabo wa he is the head of the church kandi mbese ni nuko aba kubera modern life abantu bahinduye mbese amategeko uko bibiliya idutegeka abagore n'abagabo bakabitwaramo ngo bari iko ariko muri context ya Bible uya iko imbere muri Kristo twese turangana
amen
ariko muri Kristo twese turangana ariko turuzuzanya mbese mu Befeso 5:23 bavuga ngo ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose ni ukuvuga ngo muri byose tugomba kubaha abagabo bacu ndetse kugira za mbuto wavugaga za mbuto z'umwuka zo kuba bagwaneza kugira impuhwe mbese the fruits of the spirit zigomba kutubamo kugira ngo ntabwo waba ufite Imana uyubaha ngo wubahe ku mugabo we cyangwa umwanda ariko uwo mugore wibaha uko umugore wubaha urugo mbese ukamuhesha icyubahiro naho agenda naho akiba akabazi ngo umugabo wa kana akamere gutya ndumva mu Kinyarwanda ariko byari bimeze na kera niko byari bimeze
amen
ariko yabivugaho ariko bibiliya ifite nyine amavasi menshi atubwira yuko umugore agomba nyine kubaha umugabo we kandi n'umugabo we afite inshingano zo kumukunda no kumuprotectinga mbese akaba ari umuntu urinda urugo umenya n'idisizi muri context ndetse ya business umugabo akwiye kuba perezida wenda muri politike umugore akaba vice president abana bakaba board cyangwa ikibato bakababwira uko bagomba kwitwara mbese mu rugo no hanze ndumva ari uko nguko nabisobanura ariko mu ijambo ry'Imana tugenda tubyumva neza. Numva Paul yaragereranyije iki kintu kugira ngo amenye umugabo n'umugore ko ari umuntu umwe kandi amategeko agomba kubabanisha until death do them apart. So nuko rero tugomba kureritinga na Kristo nk'abakristo twarahinduwe, mbese amategeko yarahindutse kubera ko twapanye na Kristo tuzukana nawe. We are new creatures, turi abantu bashya, tuba tubaye ibiremwa bishya. So ndumva urugero Paul yatanze ni urugero ruri vere wa mugani, kuko abivuze ni ikigisho kitoroshye kuvuga ngo niba amategeko umuntu uko amategeko tukiriho, umuntu uko yitwara akiriho, akabigereranya n'uko umugore nyine abana n'umugabo we akaba afashwe n'ayo mategeko, ariko yapfa ayo mategeko akaba arangiye akaba atakimufata. So numva ari uko nguko nabisobanura, wenda ndaza kongeraho n'ukomeza kugira ningira ikindi nuruka ndaza kongeraho.
Urakoze cyane, thank you so much. Erega sistemu yose abantu nibo bagiye bayangiza, kuko igihe umugabo yabwiwe ngo ukunde umugore wawe nk'uko wikunda, burya iyo nshingano irakomeye cyane cyane, kandi nibi tuvuga by'amategeko ngo yaha umugore w'amategeko cyangwa se yatanga amategeko, ntabwo yigeze imubwira gutanga amategeko adashobora gukomezwa cyangwa adashobora kwihanganirwa. Ni amategeko anyuze mu rukundo, atari ya yandi azana ibibazo mu rugo, atari ya yandi azana ingorane mu rugo. Ariko icyo nashakaga kugeraho nkubaza iki kibazo, nagira ngo menye niba ibipahuro yanditse bikurikije uko ingo zari zimeze muri kiriya gihe, niba no mu bindi bihugu hirya no hino bya bari babisangiye, biragaragara yuko byari biri henshi, yuko sistemu zose zari patriarko. Ariko nk'uko wabivuze na Bibiliya niko ibivuga, uretse ko dushobora kubifata mu buryo yenda butari bwo, tukabigira ibintu biremereye cyane, kandi atari bwo bwari ubushake bw'Imana. Ahubwo Imana yarashakaga ko abantu buzuzanya nk'uko wabivuze, bagafatanya kandi ibintu bikagenda neza mu rugo. Ariko noneho icyo Pawulo ashaka kwigisha hano, reka tukirebe neza ku murongo wa kabiri, ngo nicyo gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo we akiriho. Umugabo akiriho, kuko umugabo aramutse atakiriho, amategeko ntacyo yaba akimaze ku mugore. Ariko iyo umugabo amaze gupfa, umugore abahambuwe ku mategeko y'umugabo we. Iki ni icyitegererezo Pawulo yatanze. Reka ngerageze kuki paraphrasing gato, cyangwa se kugenda nongeramo akunyu, nkigire igitekerezo nyagitekerezo, kuko nubwo Pawulo yabyanditse gutya, ariko ni icyitegererezo yatanze ariko gishingiye ku gitekerezo. Yazanye igitekerezo cy'umugabo n'umugore babana mu rugo. Babana mu rugo, noneho umugabo akagenda asohotse agiye guhahira urugo, agasiga atanze amategeko umugore agomba kwirirwa akurikiza, ndetse akaba yayandika no ku rupapuro, akamubwira ati ukora iki, numara kugikora ugende ukora iki, numara kugikora ukore n'iki, noneho ninza nsange wabikoze byose wabitunganyije. Aha ngaha harimo ikintu nakwita ko ari nko gukabya, kubera ko sinzi ko hari abagabo benshi bagiye batanga amategeko ameze gutyo, aho agenda agasiga yanditse ku rupapuro avuga ati nsange byakozwe nk'uko nguko mbishaka, ntugira kuderutaho na gato ngo uce hirya cyangwa hino, ubikore gutya. Ariko biranashoboka yuko abagabo nk'abo ngabo bari bariho. Noneho umugabo akagenda, yamara kugera aho yagiye akirirwayo nyine, akora igihe kikagera agataha yamara gutaha akagenda umugore we akagiye gutanga raporo y'ibyo yakoze n'uburyo yakoze iby'umugabo yasize amutegetse gukora akabimubwira agahera ku cya mbere ati iki ngiki uko wakinsabye uko wakimbwiye nako kugikora niko nagikoze dore uko nabikoze dore uko nabikoze dore uko nabikoze kandi nabirangije akajya ku cya kabiri ati nacyo nagikoze dore uko nagikoze kandi nagitunganyije nakirangije akajya no kujya gatatu gutyo akabitondekanya ati byose nabirangije kandi ndizera ko nabikoze neza cyane umugabo ati reka mpere ku cya mbere iki ngiki ntabwo wagikoze nk'uko nabyifuzaga wagikoze nabi dore uko wabikoze uku niko nabyifuzaga dore ko wowe wabikoze ntabwo ari uku nguko nakubwiye kubikora kubw'ibyo iki ntabwo wagikoze nta namba ntacyo wakozeho na kimwe ibyo nasize nkubwiye wikoreye ibyawe ntabwo ari ibyanjye wakoze akajya no ku cya kabiri akacyanariza akamubwira atyo ati n'iki cya kabiri ntacyo wagikozeho wakishe cyose nta na gato wakozeho kazima byose wabyishe wabijambije n'icya gatatu kikaba icyo n'icya kane kikaba icyo ku buryo buri munsi yagendaga agasiga atanze amategeko gutyo yataha umugore akihaharika akagerageza kureba ko yashimisha umugabo akagerageza gukora nk'uko umugabo yasize abishatse ko abikora akihaharika akiyuha kuya ntarye ntaruhuke kugira ngo arebe ko yanezeza uyu mugabo ariko uyu mugabo ntazanezerwe akazi iteka ryose amushiha amubwira ati ukwiriye guhanwa nta kindi nta cyumaze iteka ryose ngusigira ibyo ukora naza ngasanga wabijambije wabyishe nta kizima na kimwe wakoze urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane ariko ni nka ko Pawulo abivuga kuko arakomeza akavuga ati ariko iyo umugabo amaze gupfa umugore aba ahambuwe ku mategeko y'umugabo we ni ukuvuga ngo wa mugore yaragerageje uko ashoboye kose yaragoragoje uko ashoboye kose agoragoza wa mugabo ngo arebe ko yamunezeza ku mirimo amusigira gukora ku byo amusigira gukora akihaharika agakora uko ashoboye kose bikamunanira kugeza igihe asigara yifuza ko umugabo yapfa akamuvira aho ngaho kugira ngo arebe ko yashaka undi mugabo niho icyitegererezo Pawulo atanga ni nkaho byari bigeze umuntu agerageje kubishyiramo akunyu kugira ngo yumve icyo Pawulo yashaka kuvuga neza neza ni nk'ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo niba amategeko ye yamunaniye amategeko ye yaramunaniye amaze kumunanira aragoragoza akora uko ashoboye kose ngo arebe ko yamushimisha akagerageza agakora ibyo yamusigiye gukora akihaharika agakora iyo bwabaga ariko bikanga umugabo yaza akamugaya akamumerera nabi ati ntacyo umaze ntacyo wakoze ibyo wakoze ni impfabusa kuko ntabwo wigeze ukora nk'uko nshaka kugeza ubwo umugore yavuze ati enough is enough dore aho nahereye ndananiwe ndapfuye ahasigaye uyu muntu yari akwiriye kuva ku isi nkareba ko nabaho nkareba ko nakundi noneho ariko ku murongo wa gatatu ngo nuko rero nicyo gituma iyo umugabo we akiriho niba abaye uwundi mugabo yitwa umusambanyikazi ni ukuvuga ngo yashatse ko umugabo we apfa avuga ati iki gikenya reka ntegereze yende ejo azagira amahirwe nkumva ko yakubiswe n'inkuba cyangwa se nagira amahirwe nkumva ko yagonzwe n'imodoka ntamvira aho ngaho ndapfuye birarangiye aranyishe kandi nta kizamunezeza kibaho agategereza ko apfa agaheba ndetse akabwirwa n'ababizi yuko uwo mugabo akomeye cyane nta gishobora kumwica atazapfa. Subiza mwerwe mwisaho, uwo mugabo ntaho azajya, ntacyo azaba, ntabwo azapfa. Kandi nuramuka umusizi, kuko hari choices ebyiri. Choice ya mbere ni uko umugore ata wa mugabo akagenda akamushakiraho undi mugabo, ariko ibi ngibi Pawulo akavuga ati ibyo ntibishoboka, kuko nagenda agashaka undi mugabo, wa mugabo we wa mbere akiriho, umugore azitwa umusambanyikazi. Kikaba na kimwe kigaragaza yuko mu buryo bwa Gikristo kuva kera kose kugeza uyu munsi no mu matorero ya Gikristo menshi cyane, ubundi divorce ntabwo yemewe. Uko byagenda kose mugomba kubana mukihanganirana, ntabwo kuvuga ngo uramutaye kuko yakunaniye ugiye kwishakira undi, mu Gikristo ntabwo byemewe. Ahubwo ikibatandukanya gusa nuko yaguhemukira mu buryo bwo bw'ubusambanyi agasambana ukamufatira mu cyuho, icyo ngicyo kiremewe gishobora kubatandukanya. Ikindi gishobora kubatandukanya ni urupfu gusa nta kindi. None uyu mugore afite ingorane, naramuka ataye wa mugabo kuko niyo choice ya mbere, akagenda agashaka undi mugabo, azitwa umusambanyikazi, ni hahandi nta mahoro azaba afite kuko azaba yishe amategeko ya sosiyete kandi azaba yishe n'amategeko y'Imana. Icya kabiri, choice ya kabiri, kwari uko wa mugabo agomba gupfa kugira ngo batandukane. None umugabo ntabwo apfa, nta nubwo azapfa, ni umugabo ukomeye, ni umugabo w'imirya, ni umugabo utapfa kwicwa n'ikibonetse cyose. Ku bw'ibyo rero umugore aheze hagati, ntabwo azi icyo agomba gukora. Umurongo wa gatatu ngo nuko rero nicyo gituma iyo umugabo wakiriho niyabaye uwundi mugabo yitwa umusambanyikazi, ariko iyo umugabo wapfuye ntaba gitegekwa n'ayo mategeko, nicyo gituma ataba umusambanyikazi naho yacyurwa n'undi mugabo ari uko uwo mugabo apfuye. Ariko noneho umugabo ntabwo apfuye, yarategereje araheba, nta nubwo azapfa. None reka dusome umurongo wa kane, kuko umurongo wa kane ufite byinshi cyane ugiye kutwereka, ugiye kutwigisha. Umurongo wa kane ngo nuko rero bene data, niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo, kugira ngo mubone uko muba bundi, niwe wa wundi wazutse, mubone no kwerera Imana imbuto. Muri iyi mirongo ibanza, umurongo wa gatatu n'uwa kabiri, yavugaga yuko umugabo ari ugomba gupfa kugira ngo umugore ashobora guhambuka abohorwe kuri ya mategeko yamuboshye. None umugabo ntabwo apfa, nta nubwo ashobora gupfa. Ariko noneho hano Pawulo azanye ikindi kindi gikomeye cyane, aravuze ati nuko rero bene data, noneho ntabwo ari wa mugabo avuga, ahubwo aravuga bene data. Muzi ko Madamu Rea wabivuze igihe wavuga guti itorero, umugore mu ijambo ry'Imana ashushanya itorero ry'Imana. Noneho Pawulo arahindukiye abwiye wa mugore ari ryo torero, aribo twebwe, araribwiye ati wa mugabo ntabwo ashobora gupfa. Kandi igitandukanya umugore n'umugabo ntabwo ari uko umugabo wenyine apfa. Umugabo adapfuye, umugore agapfa, ni hahandi baba batandukanye. None inama uhawe ni iyi ngiyi, uriya mugabo ntabwo azapfa uko byagenda kose arakomeye ntaho azajya ntabwo azapfa none wowe inama nuko ugomba gupfa wa mugore we mu yandi magambo n'undi mugabo waje aramwongorera umugabo wa kabiri aramubwira ati wa mugore we ugiye gupfa kandi nta kizagukiza kibaho uriya mugabo azakwica nta kizamugukiza kandi ntabwo azapfa none inama nkugira nuko wowe upfa kandi numara gupfa nzakuzura kandi numara kuzuka nzakwirongorera kandi nimara kukurongora wa mugabo wa mbere wa wundi wari warakwishe n'amategeko wari wakwicishije amategeko utafite ubwinyagamburiro ubwo ari bwo bwose ntabwo azongera kukubona ngo akumenye ngo abe yavuga ati wa mugore wanjye ndamubonye ngiye kumwirukanka ngiye kumugarura yarancitse ngiye ntabwo azakumenya kuko nuzuka n'inkuzura uzazuka utakiri wa wundi wa mbere uzazuka warahindutse undi utakimenyekana wa mugabo atakikureba ngo akumenye muzajya muhura akubone mwundi ye kukubonamo wa mugore we wa mbere aguhiteho yigendere ashirwe ndetse kuko ntabwo ari wa mugore we wa mbere azababona maze nkaba ngira ngo tubanze dukore analysis hano tubanze turebe aba bagabo bombi umugabo wa mbere wari waricishije umugore we amategeko uwo ari we n'umugabo wa kabiri waje nyuma akamugira inama yo gupfa ati uriya mugabo wawe ntabwo ashobora gupfa nta nubwo azapfa ahubwo ntabwo ari cyo cyabatandukanya cyonyine yuko uwo mugabo wawe yapfa ahubwo nawe upfuye mwatandukana kandi ndaguha garanti yuko numara gupfa uzazuka numara kuzuka nzakurongora kandi jyewe nzaguha umudendezo niko byagenze umugore yarabyemeye amaze kubyemera arapfa amaze gupfa arazuka wa mugabo aramuzura aramurongora amaze kumurongora yamuhaye umudendezo mbese ikibazo ni iki ngo abo bagabo ni bande umugabo wa mbere wa wundi wicishije umugore amategeko ninde umugabo wa kabiri wa wundi wamuzuye akanamurongora ninde uyu mugabo wa mbere iki ni ikibazo cyabaye mu matorero menshi cyane ndetse bakiyinterepreta mu buryo butandukanye bwinshi cyane ariko mu by'ukuri urebye Pawulo aravuga ati nuko rero bene data niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo kugira ngo mubone uko muba bundi niwe wa wundi wazutse mubone no kwerera Imana imbuto umugabo wa mbere nta wundi n'amategeko amategeko y'Imana amategeko y'Imana ushobora kuvuga uti ariko se yaba amategeko y'Imana akaba avugwa atya amategeko y'Imana tuzi ko ari ayera ashobora kuvugwa atya rwose amategeko y'Imana avugwa atya yuko adashobora kwihanganira umuntu uyica nubwo yaba yibwira ko yakomeza ariko yo aguciraho iteka ryo gupfa none se abaroma igice cya gatatu umurongo wa 23 havuga ngo iki haravuga ngo kuko bose bagenjeje bate bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana bose bakoze ibyaha ni ukuvuga ngo abari mu isi bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana abaroma 6:23 ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Bwa mbere ngo kuko bose bakoze ibyaha. Ubwa kabiri ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ni ukuvuga ngo abantu bo mu isi bose bacitse. Ninde wabaciriye urwo gupfa? Ni amategeko y'Imana niyo yabaciriye urwo gupfa kubera ko ntibashoboye kuyakomeza kuko bose bakoze ibyaha kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Amategeko y'Imana yamaze kuduciraho urwo gupfa. Amategeko y'Imana umuntu ariharahara niko kakazu yaze nibwo bwa buryarya umuntu akiharahara ngo reka nshimisha Imana reka nshimisha amategeko ugakora ibyo ushoboye byose wifitiye ibindi bindi ugendereye kugira ngo abantu bakubone kugira ngo wuzuze ibi n'ibi n'ibi ariko amategeko y'Imana akakubwira ngo mu gihe cyose ugishaka kunkomeza mu gihe cyose ugishaka gukomeza amategeko y'Imana ubikoresheje muri kwa kwiyemera kwawe ubikoresha muri bwa buryo bwawe bw'uburyarya ubikoresha muri bwa buryo buri hanze ya Kristo bwa buryo buri hanze y'umwuka wera icyo gihe nzaza wowe wibwira ko ntacyo utakoze ko akomeje amategeko nibo babandi ngo Yesu nagaruka bazavuga bati mwami ko twahanuraga mu izina ryawe ko ntacyo tutakoze none rwose tuzize iki azababwira ati ntabwo nigeze mbamenya muri bwira se ko abo bantu babaga babeshya babwira Yesu bati ntacyo tutakoze babaga bavuga ukuri babaga baragerageje babaga baraguze ijuru babaga barakoze ibi n'ibi ngo banezeze Imana ngo izabahembe bakorera ibihembo ariko babikorera bari hanze ya Kristo nibyo abantu benshi barakora ariko bagakora nta sano bafitanye na Kristo na ntoya ni ikibazo bavandimwe ba Kristo ni ikibazo gikomeye cyane kiri mu isi imirimo y'akazu yaze iteye ubwoba kandi niyo misa ni myinshi cyane abantu benshi cyane amategeko ati ibyo ukora byose nta na kimwe watunganije ukwiriye ndetse gupfa tacyo umugore akihaharika akareba ko yanezeza ya mategeko cyangwa se wa mugabo we ntacyo adakora ariko yataha tireka da ntacyo wakoze kizima na kimwe byose wabijambije maze uwo mugabo na mategeko amategeko y'Imana ntababarira ikibazo wigeze kubaza ubushize ngo mbese amategeko y'Imana ni ukubera ko ari mabi reka da amategeko y'Imana rera ahubwo impamvu abigenza gutya impamvu akora atyo nuko yera de nuko adacurwa kibera nuko ari just nuko agira ubutabera nuko akurikiza ibintu nyabyo nuko adacurwa kibera niyo mpamvu akora ibintu bisa bitya niyihanganira umunyabyaha ayo ni amategeko erega duhereye no ku mategeko yacu hano mu isi niko ameze uretse ko ay'Imana yo nyine ari ku rundi rwego n'aya ngaya yo mu isi igihe itegeko rivuze riti ntugakore iki n'iki ukagikora ugafatwa umaze gufatwa umupolisi niba ari wugufashe akaza ati ibyo ari byo byose ntabwo wabikoze ubigendereye akakubabarira mwibwira yuko ari itegeko riba rikubabariye reka da ububabariwe na wa muntu ariko itegeko ntabwo riba rikubabariye itegeko rishirwa gusa ari uko ukoze ibyo ritegeka niba ritegeka riti iki cyaha kirahanishwa gufungwa ukwezi mpaka kwa kwezi gufunzwe nutagufungwa itegeko rizahora riguciraho iteka ntabwo rizashirwa yego warababariwe uragenda ariko si itegeko ryakubabariye wababariwe na wa muntu ku giti cye ariko ntabwo ari itegeko itegeko rizahora rikwicisha icyaha amategeko y'Imana yo rero kuko yerade aranakomeye cyane birenze aho ngaho umunyabyaha wese uwigira igitangaza yibwira ko yakomeza kandi yakomereza hanze ya Kristo uwo wese yamaze gucirwaho iteka ryo gupfa uwamaze kurikira iryo teka karisohokamo ni wa wundi gusuri muri Kristo nkuko mu Baroma igice cya 8:1 havuga ngo abari muri Kristo Yesu nibo batazacirwaho iteka bonyine umurongo wa kane ngo nuko rero bene data niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo umugabo wa kabiri ninde ahangaha birumvikana ko ari Yesu Kristo Yesu Kristo ni uza ku mukristo akaza kuri wa wundi uwifitiye wibera muri kamere wibera mu kazu ya zese akaza kamubwira ati icyo ukwiriye gukora ni kimwe gusa kugira ngo ukire uriya mugabo kuko uriya mugabo ntabwo azapfa uriya mugabo arakomeye cyane azahoraho iteka ryose ntaho azajya ariko ntuzamukira kuko mu gihe cyose ugikora ibintu muri ubwo buryo ntabwo uzamukira azaguciraho iteka ryo gupfa kandi azakwica igikwiriye gukorwa icyo ukwiye gukora gusa ni ukumuhunga kandi kumuhunga ntaho uzamuhungira kuko azagukurikirana uri umugore we keretse umwe muri mwapfuye none we ntabwo azapfa solution rero ihari gusa ni uko upfa noneho rwa rupfu yamaze kugucira wa mugabo wa mbere amategeko yamaze kuguciraho iteka ryo gupfa iryo teka ryo gupfa niryo uzaza ugapfa kugira ngo amategeko ashirwe numara kuripfa numara gupfa uzazuka nzakuzura nimara kukuzura amategeko ntabwo azongera kukubona azabona wa wundi wazutse ingeso za kamere zose zaramaze gupfa zaramaze kugenda zange sozo akazu yazi zaranyiye zarapfuye zange sozo za kamere zose zarapfuye icyo amategeko zakubonamo ni Kristo kuko uzaba wambaye Kristo abaroma igice cya 6:6 kandi tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe na Kristo yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho kwe kugumya kubimbata z'ibyaha tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe igihe Yesu yabwiraga wa mugore ati ni wowe ukwiriye gupfa yashakaga kumubwira yuko umuntu wa kera ari we ugomba gupfa ya mirimo ya kamere bwa buryarya kakazu yaze bwa butindi bwa butiriganya ubwo nibwo bugomba gupfa bwamara gupfa ukinjira muri Kristo wamara kumwinjiramo ukamwambara wamara kumwambara ya mategeko y'Imana yamaze kuguciraho iteka ryo gupfa akagushaka akakubura yakubona akabona Kristo ntaba ari wowe wa mbere abona agashirwa kubera ko yamaze kubona ko wa wundi wa mbere yapfuye ahubwo hari umushya kandi agaragarira muri Kristo bavandimwe Kristo igihe abwira umugore gupfa ni twebwe abwira n'aba Kristo abwira nitorera abwira nige nawe abwira ngo nimupfe kuri kamere nimupfe kubyaha nimupfe ku ngeso mbi zose nimupfe kubuziyaze bwanyu nimupfe kundye kuburyarya nimupfe kubunarije nimupfe kuri hipokrizi kuri hipokrisi nimupfe ibyo byose bipfe nimumara gupfa muzuke muri Kristo Yesu mumwihishemo mumurimo mumwambaye kuko abari muri Kristo Yesu tateka bateze kuzacirwaho biba birangiye yiki icyigisho Pawulo yigishije bavandimwe ntabwo dusoma 5:5-6 nubwo twari twayisomye turayihagarikira ahangaha tuzayikomerezaho ubutaha nitwongera guhura ariko ndagira ngo mbabwire ko gupfa ku mategeko nk'uko tubibonye ku murongo wa kane ngo niko namwe mwapfuye ku mategeko gupfa ku mategeko n'uguhunga wa muvumo n'uguhunga gucirwaho iteka nk'uko tubibonye ko wa mugore yapfuye kugira ngo abone umudendezo n'ukwemera ko Kristo ayobora ubugingo bwawe n'ukwemera ko za ngeso zawe wa muntu wa kera apfa agapfa agahambwa ukazuka utakiri wa wundi wa za ngeso kuko ngo wa muntu wa kera akwiriye gupfa ahubwo ukazuka uri muri ya mirimo ya yindi yo mu Efeso igice cya kabiri umurongo wa cumi ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo iyo tumaze kuva muri ya mategeko ya yandi yari atuboshye ariko bavandimwe ne kujya mvuga ntya ngo mwibwire yuko amategeko nayapfobeje habe na gato Pawulo ku murongo wa karindwi dusimbutse nubwo tuzawugarukaho nyuma arabaza ati nuko rero tuvuga iki amategeko se ni icyaha akavuga ati ntibikabeho icyakora imba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko kuko ntaba naramenye kwifuza iyaba amategeko ataravuze ngo ntukifuze nibyo ibi biranamara impaka abibwira yuko amategeko avugwa ahangaha atari amategeko y'Imana atari amategeko cumi biba bitabaye ibyo ntabwo Pawulo aba yarafashe rimwe mu mategeko cumi ngo abe ari ryo atangaho icyitegererezo hano ariko noneho bavandimwe reka dutandukane dusoze iki cyigisho twumvise yuko umugambi wacu icyo dukwiriye gupfukamira none ahangaha no mu bihe biri imbere ari ugusaba Imana kugira ngo dupfe kandi dupfe ku ngeso za kamere kandi wa muntu wacu wa kera byarari byadukontororaga bya bindi byose byadukontororaga kugira ngo bipfe kandi nta kundi bizagenda bizapfa nibimara gupfa tuzuke bimaze kubambwa muri Kristo tuzuke muri Kristo tumwihishemo tumubemo icyo gihe ntabwo byateka tuzongera kuricirwaho Imana ishimwe kandi Imana iduhe guhungira muri Kristo nongere mbaza ikibazo ngo guhungira muri Kristo cyangwa kwizera aho ntibituma amategeko y'Imana atagaciro reka da habe na gato ahubwo birayakomeza Abaroma igice cya gatatu umurongo wa mirongo itatu n'umwe Abaroma igice cya gatatu umurongo wa mirongo itatu n'umwe Pawulo yabajije ikibazo nanone yari amaze kwigisha iby'amategeko nk'uku nguku twari turimo tubyiga aravuga ati mbese none duhinduza ubusa amategeko kwizera duhinduza ubusa amategeko ukugupfa duhinduza ubusa amategeko kwizera amategeko ahinduka ubusa ati ntibikabeho ahubwo uku gupfa uku kwizera birayakomeza bituma tuyakomeza kuki kubera ko tuyakomereza muri Kristo Kristo yakomereza muri twebwe iyo tumaze kwinjira muri Kristo Kristo nawe aza muri twe ibyo tuzabisobanura mu bihe biri imbere iyo amaze kugera muri twe ingeso zose za kamere ziba zipfuye kuko tuba twamwiyeguriye ingeso zacu zose za kamere zarapfuye umubiri wacu wose yaramaze kuyigarurira ahasigaye ingeso zose ziva kuri we zikabonekera muri twebwe icyo gihe ngo ntabwo iteka twari twaraciriweho ntabwo tuba tukiricirwaho biba byararangiye bavandimwe reka dushake Kristo reka dusenge reka tumwambaze reka tumusabe kugira ngo dupfe ku mategeko bidatewe n'uko amategeko ari mabi ahubwo bitewe n'uko atababarira ni meza rera de na amategeko y'Imana ni imico y'Imana imico y'Imana ntabwo ishobora gutorera icyaha icyo ari cyo cyose nicyo cyazanye Yesu muri iyi si kugira ngo noneho ya tolerance iboneke kubera ko twamaze guhunga ya amategeko twayahunze ahubwo twamaze kwihisha muri Kristo Kristo akaba ari wo ugaragara twebwe turi muri we kuko amategeko arera ntabwo yihanganira umunyabyaha nta kindi kera kirabura Pawulo ashaka kuvuga nuko amategeko y'Imana atihanganira icyaha atihanganira akazuyaze atihanganira uburyarya acira umunyabyaha ho iteka ryo gupfa bidatewe nuko ari mabi ahubwo bitewe nuko ari just maze solution ya byose ikaba kujya muri Kristo reka dusaba Imana kugira ngo iduhe gupfa ku ngeso za kamere kugira ngo twihishe muri Kristo twiberemo twe kumuvamo adukoresha ibyo ashaka kuko niho agakiza kabonerwa nta handi niho ubugingo bubonerwa niho amahoro abonerwa Imana idufashe muri uyu munsi no mu minsi iri imbere mu bihe byose tugiye kumushakashaka kugira ngo tumwiyegurire tubane nawe ibindi byose twaba turuhira ibindi byose twaba turimo n'impfabusa turamutse tubikoze tutari muri Kristo Yesu tutamufite ngo ayobore ubugingo bwacu byambaje kandi nambariza buri wese ushaka gakiza ushaka guhunga umuvumo kugira ngo yibere muri Kristo mbyambaza ari jyewe mbyiyambariza ari abo turi kumwe kuri uru rubuga mwese mbibambariza n'abazatwumva bose ndetse n'abandi kugira ngo twese dushake ubugingo kandi ubugingo nta handi bubonerwa ni muri Yesu Kristo amen ka dusenge mana yacu urakoze kuko wongeye kutwereka ko nta handi ubuzima buri nta handi ubugingo bubonerwa muri Yesu Kristo ndagusabye kugira ngo twumve ko twapfuye utarapfa mu kwizera muri Kristo apfe kugira ngo abambanwe na Kristo ahambanwe na Kristo yihishe muri Kristo abe muri Kristo kuko nta handi agakiza kabonerwa uretse muri Kristo udufashe uduhe kugira ngo dupfe ku ngeso zose zidutandukanye nawe byambaje mu izina ryera rya Yesu umukiza wacu amen
amen amen
reka twumve noneho indirimbo iheruka